with the drama guy.
Picha twazi, twanga kisera, posti Instagram.